I know. Yeah. Ili ashiri onachi bombombadi tunachi diumbwa.
Zayjump.com premiere.
Chikapo tarichi sekeshe. Chikusundile chebo chakwenga chirema. Kwatibwalwa walamkwala. Life chidori torona kwata. Ungum pikishe yunome.
Pangoma, program ya disipi kwa kaya.